straight out.
Fukit ni best friend. Minetana veza bala. Emwe mtote tapite. Efe nchitote tachite. Nekwa kitote takite.
Chiringanyona ino kashara munai. Na wapono rubiro na wapa shirai. Shirai ilai. Shirai.
Someone pemba kasyanga kambala paka chelo. Swagi yeka yeka lize wili pa madero. Evo nyonge na magero kukutwali shamulos. Kuisi veni nebo
fos. Na wana teato nishita na mapalo. Na wana teato mpera na mapalo. Na wana teato shirano wikalo. Na wana teato mbushano ruchelo.
So just be late in gechezi diako pali muli. Iyo levo ndefiko kupepe kama no. Naba pati live, I'm not your junior and I was in the
good life. Kukukukuka, ale mwana nje mpapatia. Apapa na mpapatia. Sapa la makante ala fumano limenda. Ina narifika na mukawa nisalinda.
Emwe mtote tapite. Efe nchitote tachite. Nekwa kitote takite. Chiringanyona ino kashara munai. Na wapono rubiro na wapa shirai. Shirai ilai. Shirai.
Swagin shite yote ashike. Kupo nfiko yote afike. Ineja shiko yote anshike.
Mukufimba kasuka feka poka. Alelo lela jile andi kanoka. Ifya oyo fika chitika la katoka. Shame on you.
Habuka sangana di kontyo kafye. Kamona mareka ku kontyo kafye. Chishele kwelibe kuretyo nafye.
Ni mchuni batale umfwa iti. Kumupa kwa chakulia iti.
Zinu kukuka pontbale fimba. Yuno mwaka wandi kufimba.
Emwe mtote tapite. Efe nchitote tachite. Nekwa kitote takite.
Na papa.
Alimurozi.
Chiringanyona ino kashara munai. Na wapono rubiro na wapa shirai. Shirai ilai. Shirai.
Swagin shite yote ashike. Kupo nfiko yote afike. Ineja shiko yote anshike.
Wendo pita molo wako sanga sokatoa. Saka saka mananga wapa kusoa. Omo mpito mwona pitara mwari gaba. Kukavo kwa chumwero kwa kasaka dewa. Kato wapona swagi ya 3 kukosa panjito chipondo cha mupati 2 3, 4, baga fya pangano tuntu. Kipita ndwendo ponde fumi na rarundu.
Emwe mtote tapite.
Nakawa.
Efe nchitote tachite.
Nakawa.
Nekwa kitote takite.
Nakawa. Nakawa. Alimurozi.
Chiringanyona ino kashara munai. Na wapono rubiro na wapa shirai. Shirai ilai. Shirai.
Hey, hey.
Nakawa.
Yeah.
Nakawa.
Nakawa.
Nakawa. Nakawa. Alimurozi.
Box down, Commander Wulong.
Get aside. This island, deep packs. Wash wise, wash tiran. Chabelezino come with. Sifo with the band. Se Willy Pamatero Sky Prince Pandola. Apapo yo. Zimu.
At Bush Roads, HPV official.